Sess is on this beat, ladies and gentlemen.
It's me, Jay, on the beat.
Umefuzu unyagoni, toto la kingoni. Wapenzi lako mwengine misioni. Utampaka kizogoni, ibebe mgongoni. Paka wavimbe waumbie moyoni. Meni bamba na mita kuganda utulie. Tidisha tundu wako ulipedozi nisizie. I wanna make you my wefule. Kipane bombadie. Nikupeleke home. You know baby I love you. Baby me and you.
I like to live with you.
Baby, me and you.
Only.